mabiri yono gwena sala watu bebabiri abasubiro kutwaureyo avuye tempomera temusobole nyagala muteke kunyonyo mutejise mubatamye nabamugambako labamwe mumugaya lwakubanga kalaya muve kuwange ainebimalayo sibifuddeku sibitwiddwa namagoye omusango yaza gwakimbulira manye omwana waddala bulungi bwannamasole kamutwale nembazadde bange namutegeddwa ono namagoye namagoye nyabo namagoye matwale genze mwe nalalira nalalira kale nalalira namutegeddwa ono namagoye namagoye nyabo namagoye matwale genze mwe nalalira nalalira kale nalalira chuma chuma mpanga zirabu ya namagoye chusa abogesika bogero mulemya yayagala nze nyongera biga kikolo nga mwatulaba naddagala obulungi bwono mwana tagwa ku mpagala mulabe gwe mwattu yenna wasagala era ku ssowani yaponya endagala sibifuddeku sibitwiddwa bannamagoye ng'omusango yaza gwakimbulira manye omwana waddala bulungi bwannamasole kamutwale nembazadde bange namutegeddwa ono namagoye namagoye nyabo namagoye matwale genze mwe nalalira nalalira kale nalalira namutegeddwa ono namagoye namagoye nyabo namagoye matwale genze mwe nalalira nalalira kale nalalira owanangakoyo gwe wayagala teguba musango mukama ye yayagala nomusute gwe wayagala nemikisa manya giva kwoyo gwe wayagala sibifuddeku sibitwiddwa bannamagoye ng'omusango yaza gwakimbulira manye omwana waddala bulungi bwannamasole kamutwale nembazadde bange namutegeddwa ono namagoye namagoye nyabo namagoye matwale genze mwe nalalira nalalira kale nalalira namutegeddwa ono namagoye namagoye nyabo namagoye matwale genze mwe nalalira.